We wanted to transform education into a national asset, into an instrument we can use for development.
Now, despite increased spending since apartheid ended, many schools are still failing to give kids the education they need to escape poverty.
Welcome to Asifan
Sun, a show dedicated
to preparing high schoolers
for life inside higher education.
Hello and welcome to Asifundisane, a show dedicated to preparing high school learners for life inside higher education. Igama lam Phulaphulo RMR, ndingusakhethweni kwaye sindiphathela le show siRMR ngenjongo zokuba sipreparishe high school learners for life inside higher education. Phofu ke nasithane imatriculant esikakhulu because siyabazi uba ngabalo ke abafeyisene nezi-choices ngoku zokuba wenza ntoni after uphumile high school, zeziphi i-choice onodibana nazo, zeziphi zii-option onodibana nazo, sentshiwa zininzi into abadibana nazo abathi babaxakane nazo bangayazi uba baza kwenza njani. So ke senze le show le sizama uba singakhanyisa on certain issues on those topics, sizama uexplora more uba zithini option for bona, zithini kwaye zithini reasoning for abanye bazi bazikhethe ezo option ezo. So ishow yethu ifokase kuloo nto kuba sifundisana igama leshow kwaye ke siqhuba le show lena yishow yethu esithathu siyenze since apho eqaleni kwaseptemba yishow yethu esithathu lena and iyenzeka khona every Saturday morning from 11 to 12 siyayenza le show lena. So ke namhlanje ayohlukanga ishow yethu, sifokasa apho kwi-slow reaction of government in terms of improving our public schools. Kuba siyabona loba baninzi abantu abakhalazayo ngale nto inoba xa bafika eyunivesithi baye badrophe out okanye bafika bengekho prepared enough because aloba bathi befika mhlawumbi umntu kufuneka ngoyitypile into i-assignment akenze ngecomputer akayiqhelanga loo nto leyo kuba yena loba iqhela ubhala since kokwafunda okoyiqhela usebenzisa isandla ubhala i-assignment zakhe. So naw funeka esebenzise icomputer, funeka submithe online, funeka enze zonke ezi zinto. So yonke into xa ufika eyunivesithi almost yonke into i-digital, akusekho nto yenza ngesandla. So sometimes lento iyakwazi badisadvantage abantu abaphuma kwezi zikolo zikuma-public school. So namhlanje ke sithetha ngaloo nto leyo iba i-slow reaction segovernment, ngaba sibayimpektha njani abantwana because alo siyaxa ufika kwiyunivesithi no more type, because nam ndiyakhumbula ufika kwam apha eyunivesithi into yokuba kwakunzima kanjani into yoba ndibhale i-assignment ngecomputer because andiyiqhelanga. Ndiqhele ibona ikhona, yazikhona esikolweni bazasazititshwa sasanikwa xesha elininzi ukuba sizifunde. So ngokuthatha ixesha ndandiqala ndibhale i-assignment yam, ndiqala ndiyibhale encwadini before ndiyikhuphele ekhompyutheni. So imagine lo xesha elithathayo loo nto leyo. And xa ufika kwi-second or third year xa soyiqhela laa nto isenza ikhompyutha uyibone into yobatshini noko mani ndiseyive ixesha ngale nto leyo. So ke sizawuthetha ngaloo nto namhlanje uba i-slow reaction ka-government esina siba impacta njani abantwana abasuka kwi-public school xa befika kwii-universities or colleges, ingaba zithini i-disadvantage abakhe badibane nazo because xa ufika iyunivesithi alo ininzi into enzekayo, ininzi izinto odibana nazo. Language isafani, language yoteacher ayiseyiyo kwaye nabantu odibana nabo ayisengababangobaqheleleyo kwaye funeka uzimele. Sentshuba zininzi ngaba le nto ezininzi ezenzekayo xa ufika eyunivesithi ke if uko-prepared enough or awuzange upreparishwe enough usonodibana nezo zinto ezo. So ke apha namhlanje ke njengoba ke kwi-COVID siyazi ke uba ii-regulations zakhavuna sihloniphile. So ke ngehlobo esiqhele wenza ngale showini that we play i-voice note esuka kuWhatsApp from university students some interviewer explainela yena into yoba since efikile eyunivesithi ingaba ubone ntoni yena uba ingaphi ibethe njani le nto slow reactions that come to improve my public school yakhe ne-experience yakhe ye-first year. Nayo ke nele nto ke ye-keep database manje siyifumene online apho ke ayichazayo into yokuba why there's high unemployment rate ye-graduate, into ezininzi zingamfumani umsebenzi yakwazi isigradulation umfumani umsebenzi. So ke u-database manje uyayiexplaina yonke laa situation leyana. So wena mhlawumbi unexhala uba noba ndiyile eyunivesithi ibhala nto zoqeshwa no uDr Benzimande ayaexplaina yonke le nto uba yenze kanjani, zeziphi zona mistakes abantu abantu bazenze okanye yeyiphi izinto abantu bakhe bangazihoyi xa sesithetha ngezi issues inje zokuba utshuze i-career. That's why sithi ke i-slow reactions ka-government because in terms of improving public schools because ke abantu abaninzi ababethakalayo in terms of utshuze ezi-career sithi banaphuma kwi-public schools. So ke ngosithethathela no-government wangazama uimprova noko uburedi be-public schools ethu kwaye ke sinayo i-graduate program esayidlala apha xa kuphela i-show apho ke bachaza into babona benza njani ke sigqajwezane project into abayenzayo just ba prepare sho lomsibenga abisebenzi so ke ishow yethu namhlanje focus ekulonto ifocus ekubeni sithetha ne slow reaction of government in terms of improving public school nokuba ke xa besezinto xa sezinjene slow reactions ba disadvantage njani abantu seziphi izinto ezenzeka ezimbi kubo so ke sithetha ngaloo nto namhlanje ke so ke namphulaphula ngalibali ngo-11 utsho ngo-12 sixele natsho nathina bakwafundisane asifundisane apho ke sithetha about preparing high school learners for life inside higher education so sawuphinde sibuye after this short break sawubuye ngosingene deep leye kule issue ye-slow reaction of government in terms of improving public school.
What's up, everybody? I'm Eminem.
Yo, what's up? This is Usher.
What's up, everybody? This is your girl, Namuzma Bennett.
Hey, what's up, man? It's your boy, Soul's the boy, tell him.
What it do? It's your boy, Tootie Stark.
This is Rihanna.
This is Big Snoop, D-O-double-G.
Hey, this is Ladies Lamar, and you listening to Rhodes Music Radio.
Namhlanje sithetha about the slow reaction of the government to improving public schools and how loo nto i-impacta ii-students ezininzi xa befika apha kwi-universities apho ufumaniseka uba abanye babo actually ababhenefithi abaziboni bebhenefithi abanye bazibona kube kwi-disadvantages because of le nto yoba umntu usuka from isikhulu esinje and when you come to a-higher institution ufika i-race singakho ingalingani i-race yakho nomntu ofike because abanye basuka kwezinye izikole as more privileged. So when I was in public school, we always feel sometimes ingathi awufithi in. So ke loo nto siyithetha ngayo namhlanje into yoba zithini ezi disadvantages zokuba kwezi higher le nto koza kwi-higher institutions. And ke uthetha elibali lethu lanamhlanje ubali sesistori sinayo i-audio esandlalela yona ezandiexplainela better uba sithetha ngantoni na xa sithetha ngale kele slow reaction of the government in terms of improving izikolo zethu.
Which students must make in tertiary institutions, they are baffled by the decision they need to make and what it takes in order to make the right decision. As the information and awareness of the career paths in which they wish to explore have not been fulfilled within the higher education system they come from. High schools have only given a certain segment and certain amount of information on which careers could be explored by students in public schools. This is a testimony by Vuyiswa Banza.
The education that we unfortunately got is not good enough. And remember, high school is supposed to serve as a sort of preparation for higher education. And when are you unfortunately exposed to this inadequate preparation for higher education, you go through high school, you don't even know what you're going to do until you get to grade 12. You don't even know the kind of career opportunities available for you until you get to grade 12 and all that kind of stuff. And even then, you're not informed, you're not educated. It's just making a guess. And for us, it's usually the historically, you know, lucrative careers, which were, you know, lucrative back then, which were beneficial back then, things like being a lawyer and all that kind of stuff. But there are new careers now whereby people are making money. And unfortunately, we're exposed to that kind of information. So we usually end up making, you know, terrible career choices and all that kind of stuff, going to higher education and pursuing wrong careers. And even when you get there, you're sort of starting a couple of years behind. When you and this person might be doing 3 years, their family probably paid like over 100k to get university. When you didn't pay, but in a certain way, the money that they paid, every sort of ounce of it becomes very much worth it when it comes to pursuing la degree, because immediately when they start, they sort of, it's like they get a head start. They're already miles ahead of you. For instance, someone like me, I didn't even know societies were a thing until I came to varsity. Like, imagine something like that, something as simple as a society. I didn't even know that was a thing until I came into varsity. And then there's the, you know, the dining halls and all that kind of, you know, you grew up eating, someone says, poo, now you're killing, and all that kind of stuff. That kind of stuff affects you mentally. And we haven't even talked about the education where, you know, predominantly the language of instruction is English. Every teacher speaks English. Remember, when upuma pi elokshini, you couldn't afford to get a proper education. Your family couldn't afford. You're so disadvantaged. The environment in of itself, it's, I would say, a predominantly middle-class environment, you know, or prime and all that kind of stuff. You don't even know how to handle yourself there. You don't even know how to, you know, deal with that kind of stuff. So these people already, they're miles ahead of you. whereas a person might spend 30 minutes doing a reading, when that's an entire week, first you have to get into grips with the language of instruction, the English. Once you've gotten grips with it, then you need to get into grips with the nuance, what the actual reading is about and all that kind of stuff. And then you have to get into grips in terms of what is expected of you, because things are extremely different. So, yo, those are just one of the few sort of massive things.
All across Grahamstown, your number one station, 89.7 FM.
Siyava ke ba ibali libhlungu kakhulu xa usuka kwi-public school usiza apha kwi-high institution, especially and one of the things esithanda uthetha ngazo xa sithetha nge-preparation kwi-higher institutions is soloko i-blame esiyibekayo usually goes to i-teachers. It's rare into ofumanise ukuba siblame u-government for a lack of planning asinika yona kwi-public school zethu uba sinkwazi ungena esikolweni si-prepared, better prepared, and laa nto ke could actually mess with higher education experience yakho, and it could also affect i-funding yakho, because you may actually find out into yoba ungathatha more years ukomplitha i-degree yakho, and loo minyaka uyithathayo ukomplitha i-degree yakho could actually ikwenza uba uNSFAS ayithathe i-funding yakhe, because there's a thing called N plus rule whereby you get an extra year xa ukuNSFAS yokuba ucomplete i-degree yakho. So imagine if ngukwena uza kwi-higher institutions ungekho sure into yoba ufuna ntoni and u-expected into yoba uzirisearchele, and ke if siya singayithetha into yootishara, because usually sithanda ublame abona for i-lack of planning esibanayo for i-higher institutions, sithanda ke ujonga kubo. But actually u-government, because if siyajonga, I think most yethu ingakhumbula kahle into yoba over the past few years bekhe kwakho i-documentaries ezininzi from Cutting Edge apho highlighter i-huge unemployment rate yootishala. Apho ufumaniseka ootishala bethu bayakhalaza. Actually ndikhumbula nam esikolweni sam, I think from grade 8 yotsho grade 12 besi 150 or close to 200 besi nootishala by I think by 7, and you would find out into yokuba kwabatishala by 7 utitsha ngamnye is expected into yoba kwiklasi eyi-1 atitshe 2 subject. Not that mhlawumbi abekho abantu abanokwazi ubancedisa kule nto uba batitshe, but the fact that ugovernment akaba-employ. So imagine xa ufumanise utitshara oyi-1 utitsha 2 subject kwiklasi nganye. That's why ufumanise uba i-public school zethu ziyasikraglisha, because ibiyiloo nto especially, that's why ne-huge unemployment rate graduate ininzi nje, because kaloku ibiyiloo nto kwizikolo zethu ufumanise uba utitshara utitsha 2 subject kwiklasi nganye. And then lo 2 subject leyo siphinde si-expect into bazasinika i-career advice, basi-advise, basi-mentorishe, which was impossible. So for thina bekunyanzele sisifundele. But I think now government, nangona erector slow, I think now we are improver in terms of making education kwi-public school be better. Now siyabona into yokuba abantu abaninzi kukho i-assistant teachers ezininzi ngoku kwi-public school zethu, kukho nee-mentors esizifumanayo, nee-tutor, which was something ebingekho kuqala, and something which I think ibethe abantu abaninzi kwi-South African education, South African schools. Whereas if we are kwezi private schools, zonke izinto siqala uba nazo thina zikudala zaba khona kubo, kudala zaba available. Apho ufumanise uba iklasi ilingene utishara, uyafumaniseka mhlawumbi iklasi nganye ina 15 learners or 20, and otishara uyakwazi ubanika ne-individual attention, which was something esingazange sayiafordwa kwi-public schools. Think yinto ke esibeka kwi-disadvantage the moment sifika kwi-university, and njena sikwi-disadvantage uyufike ngo-university ungayazi uba wenze ntoni, because there's a lot of things happening, kudiverse kakhulu e-university and baninzi abantu abenza izinto apha. So and ke into fanele siyincome about university izamusi-accommodate, because now there's i-societies apho ke ngokufumaniseka uba ungakwazi usocializa nabantu abashara the same experience nawo. So I think yenye yezinto ezenzeke ngoku i-higher institutions zibe valuable kwi-society yethu, zezi societies sinazo. And I think now since siyasi yambi kresha, siyasi improve education yetu. Kancinci, but there's still a lot of things which needs to be done with education yetu. So with that being said, enye into ofuna sithethe ngayo kuresearcha kwe careers, which is into esingakazange ke sakwazi, because ke ezinye ze schools zethu azinazo ne-computers, and even if zinazo i-computers azifunctioni kahle. You find out into yoba siyi-matrix sonke sawushara i-computer eziyi-10, but fumaniseni bani bayi-30 or 40 eklasini banishara i-computer eziyi-10, and kwaye zicomputer ezi anikwazi uzisebenzisa kahle because anifundiswa about how to use them. So zezinye zezinto eziye ziyenzeke kezo. But now sawungena kwi segment yethu yesibini, apho ke ngosawuthetha about sawuzama udlala esi speech sika Dr. Blade Nzimande, Minister of Higher Education and Innovation and Science, apho ke acacisa khona about bakho kwe-huge graduate unemployment rate. But okwangoku I think masikhabe sithatha i-break, and then after lo break leyo sawubuya ke ngosidiscuss yonke le nto likahle.
All across Grand Sound, your number one station, 89.7 FM. Log on to www.roadsmusicradio.co.za now.
Ngokwexesha ke lisondele ku-12, but ke into besisizawuthetha ngayo ke ngoku sisaspeech sisakhutsha ngoDr. Blade Nzimande about the careers in South Africa where you're most likely to get employment. So ke sawuthetha ngezo careers ke ngoku, sawuthetha ngaloo nto leyo sizama uveza into yokuba yintoni kahle kahle le bebheka kuyo, kwaye ke ungalufumana phi olu lwazi athetha ngalo.
Today I'm launching the national list of occupations that are in high demand in South Africa. The list is updated every 2 years. Which skills are we short of in South Africa? Very important. As this is an important step towards helping us understand better the needs of the labor market and signals opportunities where our students and graduates are likely to stand a better chance of finding employment. Many of the occupations on the list can be associated with key areas and sectors identified as crucial for the reconstruction and recovery plan as announced by the president. For instance, it includes the following as critical skills that we are short of: in the digital economy, in energy, there is a whole lot of shortage of skills for energy, in infrastructure development, manufacturing, tourism and agriculture, we are short of data scientists, web developers, computer network technicians, electrical engineers, concentrated solar power process controllers, mechatronic technicians, tool makers, gaming workers, crop produce analysts, agricultural scientists, just to name but a few. These will all be listed in this critical list that we are releasing today. It will be on our website. I also hope that students will look into this, because we still have a problem in South Africa. Too many students rushing to courses that are off to programs that we are not short of in South Africa, that are oversubscribed. And that is just breeding unemployment. And we are still, by the way, spending a good percentage of NSFAS money to support students who are not going to get jobs at the end of the day because they are in areas that are not in high demand. So, students also need to look at this list.
Siyeva ke minister ethethe into yokuba ke ingathi kufuneka sibe wise xa sesikhetha ezi career choices sizifunayo, kwaye ke senze i-research, kwaye sivisithe ne-page yabo sibone, because ke wena esifasi kakhulu yabethakala because ke nakulo nyaka. And you could only imagine into yoba na next year, since abantu abaninzi beluze imisebenzi abanye because of COVID, you could only imagine into yoba na next year kusezoba worse for NSFAS, and we could even see esinye i-strike sinophinda senzeke sabafundi, whereby first-time entering students zingaphumi msinya i-funding zabo. So I think it's best into yoba ke nyhani ke if you are planning to go into higher institution, uyenze i-research yakho about the subject ufuna uyenza, le career ufuna uyenza. Nalapha e-university siye sibone into yokuba zininzi students eziye ziconverte ii-degree zazo to i-PGCE, which is a postgraduate certificate in education. Apho i-students eziye zabona into yokuba i-teaching at South Africa ikwi-demand and bayiqaphele bona sebelapha kwi-university. So that's why sithi ne-ministry into yoba jonga imisebenzi ekwi-demand South Africa and then apply for loo nto i-related loo nto kuloo nto leyo. But if wena ke uye wakhetha ukwenza le ufuna uyenza, at least look for institutions ezispecializa kuloo career ufuna uyenza wena, so that at least ube kwilayini ebetter in terms of getting employment. Employment opportunities zakho zaba ngcono xa uchoose i-institution noko noba hlawumbi ayikho kudemand but ispecializa apho. So at least ungafumana ichance ye-right. But wena ke ngokufuna ile nto ufuna umsebenzi, because xa uze university obviously i-goal yakho is to get employment. So it's best to research your subject. But ke enye into ebendikhe ndayithetha lena into yoba sometimes kwi-public schools zethu we don't have enough resources to research this subject, and also there's not enough information ends available for us to be aware of these situations. So uzibona mhlawumbi xa ulapha e-university into yoba oh kanene ulibase ixesha lakho usenza le into. And bekhe ndathetha ne-friend yam kwezi ntsuku ziphelileyo apho ebalisa into yokuba i-South Africa itshintshile kakhulu in terms of the way i-position ime ngakhona e-South Africa now, because after 1994 there was a huge demand for a graduate noba busenza AP course but ubuguaranteed into yoba uzawufumana umsebenzi. Once ungene e-university buyazi na uba uzawufumana umsebenzi uphangele. But then things change, and I'm not sure whether it's changed after 2010 or after 2015, after FISMAS 4, whereby now SNE graduates is ninzi, but imisebenzi mincinci because now ke ngosiye sangena songe kwi system kaLen kwa NSFAS sa graduate. But then as graduates ninzi ngoku ezinye zichoose ezinye i-subject because of ezinye zilula, ezinye zisound attractive. Bese kwa lo mntu uyenzayo le nto le subject ayichoozileyo akayiunderstand into yoba mhlawumbi employment opportunities zakhe zingakanani naye, and also le subject ayichoozileyo maybe amlimit. So ezinye zezinto ezenza ke into yoba i-unemployment rate yalapha ele nto South Africa ye-graduates inyuke kakhulu, and into ke uminister bezama uyihighlighta ngesi speech sakhe sokuba at least masizame into yokuba sizi-research ezi career ezi singene ke ngokuzo sinolwazi olungcono. So now ke ngoku kukho into endifuna uyidlala just nje before sivale ishwitha namhlanje. There is an organization called the SA Council for Graduates. Nayo iyanceda in terms of uthatha i-graduate and then izinike advices and then izinike izinto enozenza ngale unemployment rate, izikills nee-trainings is available for bona bakhabe okwalo mzuzu bengafu besakhangela umsebenzi bengenza njani, ibanika nee-connections into ezinjalo. So now I'm gonna play this clip and then after that sabe siyayivala ishow ke ngoku.
And we talk about what it is that we're doing, which includes two things. One is to ensure that students and graduates become competent by ensuring that they have access to workplace training, which is quite important for them to have that work experience. However, it's also important, which is the second thing that we do, to ensure that students are able to start their own businesses, and upon graduation, they go and run their own successful businesses, be it NGOs, cooperatives, SMMEs. Because the private sector is not hiring. Government is sitting with a huge backlog in terms of hiring as well. So it is good time that we just came out of an election season, and we have a new president coming into place. We have a new cabinet coming into place. How are we going to deal with this? Our role is very clear. We need to support government and hold them accountable to ensure that we do not only reduce youth unemployment, but make sure that our youth, particularly graduates, become part of the solution for the problem we are facing: rising poverty, rising crime, and a lot of people being hopeless.
About lende graduate ibhlungu kakhulu, especially if usuka kwezi zikolo zethu usuka kuzo kwi public schools. And obviously asithi ndoba ke aba baswa kwi private schools, ndoba okanye middle schools okanye ndoba bona bayayifumana imisebenzi lula noma sizama ukujonga le nto into esizama uyithetha into yokuba iichances zakho xa usuka kwi-public school ziba ze-success kwi-university ziba ncinci kakhulu ziba sekunciphekweni kahle kahle and funeka uziresearchele ngokwakho akho mntu okumentorishayo akho mntu okwenzela zinto so ke ngoku zinto ezifumanise uba ziye ziphazamise then zilide kwinto yokuba umntu aye unemployment line eyigraduate and ke siyazibona nee-campaigns baninzi kofacebook apho kwi-campaign ekuthiwa yi-hire a graduate apho ke ubona iigraduate ezininzi zithetha phana about izinto ezenzeka kubo nezinto bona abaziexperiensileyo ezigraduate so ke ngoku into ebendinoyitsho mna yokugqibela endinondishiya nayo into yokuba xa sichuza i-subject ezi ingaske at least sibe noncedo oluthile that's why sithi I think these days kubetha nyana kwi-public school zethu because now zikhona ii-mentors zikhona i-assistant teachers izinto bezingekho ezo and ke iyabonakalisa uba ikhona i-progress that's why bendisithi i-title yethu namhlanje is the slow reaction of government in improving public schools so ke ngoku le nditsho into yoba there is some improvement but there's still a lot to do namhlanje ke besithetha loo nto and ke besithetha ngale slow reaction of government in improving public school which is yenye conversation ezibalulekileyo funeka sibe nazo ukuza loku noko siphume ehigh public schools ethu si-more prepared ungafike eyunivesithi unervous because yazi uba besithe secacisile uba kuthini abanye beba nervous and loo nto iphele iaffecta i-performance yabo ne-experience yabo ye-first year so kwena mphulaphula uzophinde usijoyine next week from 11 to 12 on Saturday apho ke sawuphinda sithethe about enye into eno-affecta i-matriculants xa befika kwi-transition from high school to higher institutions so ke mphulaphula uhlale nathi siyabulela ngendlela bosiboleke yona namhlanje sawuphinde sibonane ube nemini emnandi kakhulu
we want to transform education into a national asset into an instrument we can use for development.
Now, despite increased spending since apartheid ended, many schools are still failing to give kids the education they need to escape poverty.
Welcome to Asifundisani.
A show dedicated
preparing high schoolers
for life inside higher education.